Missing Bash by Copy Official.
It's Man Guzu and Fat Boy Guash. Bye bye.
Guzu,
yo Copy.
Fat Boy Guash.
Cine Bash.
Yani mame baba yao.
Sini bash, mukoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash, mukoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash,
nikirao na dungisi wana kapi. Kamna uba sherehe tukisnadi. Na usikose kuchanua smadi. Leo lazima tutakuwa inadi. Niko kwa the on point ndo na kafi. Kwa parir vile niko na unasti. Kuterrorize kueka tumjasti. Vitu true ndo nafanya kutangaza.
Sini bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash.
Stare ya kutu ni venye tunaroganga na. Stare ya kutu ni venye suwa bamba na. Stare ya kutu ni venye tunatakanga na. Venye suwa bamba ndo stare sutakanga. Ni bash, nataka watu wajibambe. Juni bash, mzinga ziko zote zote na mashash. Leo lazima tusere, nataka majirani wote watete. Juni bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, bash, bash.
Ni kasi juu ya kesi akiwa like api. Bibi ya jirani anadai tu watekwe keki. Mama mboga li anadai tu ni mkobe shashti. Neza mkoba na kiateka achote wejegi. Chota chota neza chota chota kwata maybe. Mindo mame baba yako wache kue kesi. Ngoja wamefika na danu wametushika. Pia zao ni kazi nimeshika. Sini bash,
sini bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash,
right left mina cheki tu makeki. Mayela vitu fisa unamidi. Kwanza nipe hedi moja nikiseti. Nimekua tu taki tangu enzi. Mandege fisa nikimuoku. Wanajua misi jokes tonga jam. Gracie finger siyo form. Walinyuri ya RIP to my gang. Tulianza kiwa mbugi.
Lakini bado mini guash.
Sini bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash, mkoro alicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, nataka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash, bash.